xubin ka tirsan aqalka Kongareska Maraykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda Maraykanka ay ka faa'iidaysato fursadda ka jirta Soomaaliya ayna degdeg wax ula qabato dowladda Soomaaliya. Kiidelson oo wareysi aasaasiye idaacadda v eda ayaa ugu baaqay xukuumadda Maraykanka inay gacan ka geysato sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed si aysan ugu dhicin gacanta kooxaha jirka ah iyo inay iskaashi dhinaca baayaan mushtarkii la samayso Soomaalida. Wareysiga uu siiyey idaacadda v eda ayuu sidoo kale kaga hadlay qorshe lagu mataanaynayo magaalooyinka Muqdisho iyo Minneapolis iyo sharci dejin uu ka shaqaynayo oo lagu khafiifinayo xayiraadaha bangiyada ee saaran ganacsiga xawaaladaha. Qaybtii ugu horreysay ee wareysi dheer uu la yeeshay wariyahayaga Haaruun Macruuf oo Washington jooga ayaa wuxuu ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa siduu ahaa iyo sida uu arko mustaqbalka Soomaaliya. Waxaa wareysigaas uu koobaya Ibraahim Xasan Daandur oo istuudiyaha la jooga iyo aniga.
Well, I'm very hopeful and optimistic for the future of Somalia, God willing. When I went there, I was only allowed to go to the airport, but there's a lot that's happening at the airport.
Markii aan Soomaaliya tagay, waxaa la ogolaaday in aan tago uun aagga madaarka dowladaha ay ka hadaan ee Muqdisho. Waxyaabo badan ayaa ka dhex socda madaarkaasi. Waxaa jooga ciidamada AMISOM. Waxaa halka aan kula kulmay madaxweynaha. Waxaa kaloo halkaas aan kula kulmay duqa magaalada Muqdisho iyo hoggaamiyaal ganacsato waaweyn. Waxaanu ka wada hadalnay kulamo laga yaabo in mustaqbalka ay ka dhacaan Muqdisho iyo Soomaaliya. Dareenkayguna waa fiicnaa. Waxaa hore booqasho ugu tegay Soomaaliya markii ugu dambeysay Donald Bain oo xubin ka ahaa aqalka wakiilada oo markii uu kasoo duulayo Soomaaliya hoobiye la soo tuuray, taasoo Al-Shabaab ay sumcad ku heleen inay rasaas ku rideen. Aniga taasi safarkayga ma dhicin, sidaas darteedna waxaan qabaa inay aad ii dhiirigelisay rajada iyo ballanqaadyada ay qabaan dadka Soomaaliyeed ee ka dhex guuxaya ee ku wajahan aayaha dambe ee dalkooda.
Su-aasha kale la weydiiyey Kaydilison ayaa ahayd waxaa dowladda Maraykanka ay aqoonsatay dowladda Soomaaliya bishii Janaayo ee lasoo dhaafay, taasoo ah tallaabo ay hore u qaadeen labada dal, Maraykanka iyo Soomaaliya. Haddaba maxay noqon doontaa tallaabada tan xigta iyo rajaduba?
Well, you know what, I don't claim to have all the answers on the way forward. I can only do my part on the way forward.
Hagaag, kuma wada siin karayo jawaabaha oo dhan, dhinacayga uun baan ka hadli karayaa. Waxyaabaha aynu hadda samaynayno ayaa waxaa ka mid ah in aanu abuurno xiriir walaaltinimo oo dhex mara magaalooyinka Muqdisho iyo Minneapolis oo aanu ku mataanaynayno magaalooyinkaasi. Waxaan leenahay dad labada dhinaca oo hawshaasi wada. Waxaanu ka shaqaynaynaa maktabad, waayo laybrariga Muqdisho ayaa waxay u baahan tahay buugag badan. Waxaa taasi aan kala shaqaynaynaa NGO hay-ad aan dowli ahayn oo la yidhaahdo Books for Africa si aynu isugu dayno inaanu dirno 22,000 oo bugag ah oo ay ku jirto maktabadda bugagta laga barto sharciga ee Muqdisho si dadku ay u helaan bugag ay akhristaan oo ay iskood wax isu baraan si dib loogu soo nooleeyo maktabadda.
Maxaa taasi ka mid ah hadaba?
Well, it involves raising some money. But under the United States law, as a member of Congress, I am legally allowed to donate some money from my campaign.
Waxaa ka mid ah in lacag la aruuriyo. Markaad eegto sharciga Maraykanka ka xubin Kongress ahaan, aniga sharci ahaan waa la ogol yahay inaan lacag ka tabarruco ololahayga. Waxaan hore u tabarrucay lacag ku dhow $1,000. Waxaana sharcigu ogol yahay inaan ka qayb galo tabarrucida dadkana aan weydiiyo inay tabaruc bixiyaan. Waxaan hadda si wada jir ah aynu u ururnay in ku dhow $6,000 si aynu ugu diro Soomaaliya rarkii ugu horreeyey ee 22,000 oo bugaga. Waana shaqaynaa. Lacagta badankeed waa helnay, laakiin weli waa naga kala dhiman tahay. Waxaana kuwa dhegeysanaya barnaamijkan aan rajaynayaa inay tagaan Books for Africa oo ay tabarucaan kana tabarucaan internetka.
Su-aasha kale la weydiiyey Kaydilson ayaa ahayd marka waa goormee waqtiga la mataanaynayo Muqdisho iyo Minneapolis?
We have a group of active, we have the mayor of Mogadishu who's interested, and we have a number of people in Minnesota who are very interested.
Waxaan leenahay koox firfircoon. Waxaa ka mid ah duqa magaalada Muqdisho oo aad u xiiseynaya arrinta. Waxaa kale oo aad u danaynaya dadka Minneapolis, Hennepin County iyo xubnaha golaha deegaanka ee Minneapolis. Waxaan leenahay dhammaantood kulanno ballaaran. Insha Allah, taasi dhaqso ayaanu wadajir u qaban doonaa. arrinku ma aha in aannu ku shaqaynayno dowlad ka dowlad iyo shacbi ka shacbi, ee waa xiriiro dhex maraya dadka xiriiradaasi oo ka kooban waxbarasho, laybrariga, dhammaan laga yaabee noocyada muusika iyo farshaxanka iyo wixii la halmaala. Laakiin waxyaabo kale ah jira oo aynu samayn karayno. Tusaale ahaan, waxaanu warqado u qornay madaxweynaha ka hor inta aanay qaramada midoobay cunaqabateynta ka qaadin Soomaaliya. Waxaan qaar ka tirsan maamulka Mareykanka la wadaagay hadal, una sheegay intaasi ay ahayd wax saxa ee habboon ee loo baahnaa in lagu dhaqaaqo, waayo haddaad rabto inaad aragto Soomaaliya in ay noqoto qaran madax bannaan, kuma sii dhex juri karto xanibaadaha.
Qaybtii ugu horreysay ee wareysigan waxaa dadku ay ku dhegaysteen idaacaddeenni subaxnimo. Qaybtii labaad ee wareysiga oo uu qaaday Haaruun Macruuf waxaa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdulaahi Nuur Colombo.
Maqaal aad qortay waxaad kaga hadashay tallaabooyin cayiman oo aad soo jeedisay in dowladda Mareykanka ay ku dhaqaaqdo sida in la xoojiyo dhismaha ciidanka Soomaaliya. Waxaa kale oo aad ku baaqday in degdeg waxqabad loola yimaado. Ma faahfaahin kartaa waxa taasi aad uga jeedid?
Well, I think time is important because I don't think that Al-Shabaab is going to just accept the status quo. So Amazon
waxay la tahay in waqtigu qaali yahay sababtoo ah Al-Shabaab kuma ekaanayaan sida ay wax yihiin. AMISOM iyo ciidamada dowladdu waa ay ka cayriyeen magaalooyin oo ma joogaan meel ay awood kula wareegi karaan. Haddana weli meesha lagama wada saarin, weli way nool yihiin, weli halis ayaa ka imaanaysaa. Bambooyin ayay maleegayaan iyaga oo nolosha ku ciriirinaya Soomaalida. Sidaa daraaddeed waxaa looga takhluusi karayaa waa in Soomaaliya la horumariyo, sababtoo ah waxay dhallinyarada ka qortaan waxa weeye waxay u tagaan dhallinyarada faqriga ah. Laakiin ka warran haddii dhallinyaradaasi aysan lahayn fursado shaqo ama arki lahaayeen Soomaaliya oo dhismaysa, waxay markaasi Al-Shabaab ku oran lahaayeen maya waad mahadsan tihiin, mustaqbalka iyagu waxa uu ku jiraa Soomaaliya. Marka waxaynu u baahannahay inaannu fursado dhaba u abuurno muwaadiniinta Soomaaliyeed, taasi oo joojin karaysa qulqulka dadka aqoonta leh, taasoo joojin lahayd dadka qaxaya, taasoo joojin lahayd inay Al-Shabaab dad qortaan. Sidaa daraaddeed waa in waqtiga laga faa'iidaystaa waa muhiim.
Marka aan ka hadalo bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, arrimo badan ayaa horyaalla. Tan ugu weyn waa inay ballaariyaan adeegyada xawiladaha, taasi oo u suurtagali weysay sababtoo ah xayiraadaha ay bangiyadu saareen. Maxaad ka qabanaysaa arrintaas?
Well, I've been doing a lot of things. I organized, I'm not the chair of the Financial Services Committee, but I am a member of the committee, so I used my role as a member of the committee to urge the chair to hold a hearing on Somali remittances.
Wax badan ayaannu ka qabannay. Anigu ma ahi guddoomiyaha guddi hoosaadka lacagaha ee Kongareska, sidaa daraaddeed waxaan isticmaalay xubinnimadeyda guddigaasi inaan ku qanciyo guddoomiyuhu inuu qabto dhegaysi lagaga doodayo arrintan. Taasi oo dhab ahaan dhacday oo ay yimaadeen kana soo qayb galeen dad Soomaali ah oo markhaati ka furay baaxadda dhibaatadii muhiimadda ay leedahay in sharciyo Kongareesku ka soo saaro arrintan. Marka waxaan gacan ka geystay sidii loo qori lahaa sharciyo qabiya oo dhibaatada lagu xalliyo. Kadibna waxaan agaasimay in xubno kaloo guddigiihi ay ugu soo biiraan oo ay sharcigu wakaaladduisu ila wadaagaan. Waxaan hadda ku jiraa sidii aan guddi hoosaadka u horgeyn lahayn si loo ansixiyo sharciga.
Markaa sharcigu muxuu leeyahay?
Well, we're working on it as soon as we can. You got to remember, I'm in the Democratic Party in the House of Representatives. The Republicans are in the majority. So I'm trying to get the majority party to do something for me, a Democrat. And you might think, well, they should do it.
Waxa uu leeyahay waa inaan yareynaa culayska sharciyada badan ee lacagaha ay saarayaan bangiyada. Dhibaatadu waxa weeye dowladda Mareykanka kuma oranayso bangiyada hala macaamilina Soomaalidu, balse bangiyada ayaa iskood u gaaray go'aanka ah in qarashaadka iyo dhibaatada dhinaca sharciga ah ee uga imaan karaysa inay lacago ka diraan Mareykanka oo ay geeyaan Bariga Afrika in khatarteedu ay badan tahay. Maxaana keenay inay khatartu badato? Sababtu waxa weeye haddii ay qalad sameeyaan oo aysan lacagaha u maamulin sida sharcigu qabo, dowladda ayay ciqaab adag kala kulmayaan. Marka waxaa sharcigani uu dhigayo waxa weeye in la sameeyo hay-ad keliya oo u xilsaaran xisaabxidhka, baaritaanka iyo dabagalka maamulka lacagaha, halkii ah hay-ado badan oo kala duwan ay taasi ka qabtaan. sidaa daraaddeed ujeeddadu waxa weeye in nidaamka la fududeeyo, qarashaadka la yareeyo, taasina ay ku qanciso bangiyadu inay iyaguna fududeeyaan u wareejinta lacagaha xawaaladaha Soomaaliya.
Dhaqsi intee la'eg ayaa sharcigan uu ku hor iman karaa aqalka Kongareeska?
You know, it's difficult to say. I mean, when young people who are graduating from Minneapolis high schools went back to Somalia and were found up doing
waan ka shaqeynaynaa sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah. Waa inaad xasuusnaataa anigu waxaan ka mid ahay xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee Kongareeska. Jamhuuriga ayaa leh aqlabiyadda. Marka waxaan ka shaqeynayno waxa weeye in xisbiga aqlabiyadda haysta aan ku qanciyo inay wax ila qabtaan aniga oo dimuqraadi ah. Sidaa daraaddeed waxay u baahanaysaa qancin iyo sasabo badan. Waxaan aaminsanahay in sharciga la ansixin doono, laakiin waxay u baahanaysaa in Soomaalida Maraykanka iyo dhammaan dadka Maraykanka inay xubnahooda Kongareeska u sheegaan in tallaabadani ay tahay tan saxda ah.
Arrinta kale ee weyn ee walaaca ku haysay bulshada Soomaalida ee Minnesota ayaa waxay ahayd dhallinyarada ka tagtay gobolka ee ku biiray Al-Shabaab. Haddaba bulshadu ma ka soo kabatay saameynta arrintaasi?
The hearings have stopped, yes. I don't think the hearings ever did any good. And the reason I don't think the hearings did any good is because I think one of the most...
Way adag tahay taasi jawaabteedu. Waxaan uga jeedaa waxa weeye marka ay dhallinyaro ka qalin jibinaysa dugsiga sare ee Minneapolis ay dib ugu laabtaan Soomaaliya, lana ogaado inay ku jireen howlo ay naftooda ku galaafanayaan iyo weliba tan dad kale waa arrin caad looga xumaado. Dhab ahaan qoysaska Soomaalida ayaa ah dhibanayaasha dhabta ah, sababtoo ah ma doonayno in wiilashoodu halkaasi ay ku dhintaan ama la geliyo dagaal, balse dad ayaa dhallinyarada qiyaameeyey ma maqlin in taasi weli ay sii socoto, inkastoo taasi aysan ka dhignayn inaysan jirin. Dhallinyarada Soomaalida ee ku nool Maraykanka waxaa qaarkood dhibaato ay ka haysataa sidii ay ula qabsan lahaayeen bulshada Maraykanka, sababtoo ah shaqo la'aanta waa mid wada haysata dhammaan inta wadata magaca dhallinyarada iyo waxbarashada cuqaaliya. Sidaa daraaddeed way ku adag tahay dhallinyaradu inay riyadooda ka dhabeeyaan. Waana muhiim inaan ka shaqayno inay helaan shaqo, waxbarasho iyo fursada u furan dhallinyarada Soomaalida Maraykanka ah si ay u diidaan dadka qiyaameynaya. Sidoo kale waa inaan xaqiijinaa in hay-adda FBI-du iyo laamaha amniga loo arko inay garab yihiin oo aysan ahayn cidan qallafsan. Inkastoo ay muuqato in duufsashada dhallinyaradaasi ay istaagtay, haddana waa inaad maskaxda ku haysaa duufsashada kuma dhacdo si cad oo loo wada jeedo. Waa laga yaabaa kuwa wax duufsanaya inay masaajidada tagaan oo ay ilaalaystaan dhallinyaro ay caqliga ka xadaan, laakiin kama shaqeeyaan masaajidka kamana howlgalaan.
Qaybta saddexaad una dambaysa waraysiga uu qaaday Haruun Macruuf waxay noo soo jeedinayaa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdilaahi Nuur Maxamed Colombo.
Waxaa jira in qorashada dhallinyarada muslimka ah ee kooxaha xaag jirka ah uu dhegaysi ka sameeyey mid ka mid ah xubnaha Kongareeska oo lagu magacaabo Peter King, dhegaysiyadaasi ma istaageen?
The hearings have stopped, yes. I don't think the hearings ever did any good. And the reason I don't think the hearings did any good is because I think...
Dhegaysiyadaasi way istaageen. Uma malaynayo in wax wanaagsan ay qabteen. Sababta aan taas u leeyahayna waxay ila tahay waxa ugu muhiimsan waa mar haddii la doonayo in la joojiyo qorashada dhallinyarada Soomaali Maraykanka ah, waa in bulshada Soomaalidahi ay kalsooni ku qabaan dowladda si ay ugu suurta gasho qofka waalidka ahi inuu waco boliiska oo ay gacan uga helaan, balse aysan taasi noqon in albaabada lagu jebiyo iyo in la qabto dhegeysiyo dadka ka dhigaya inay dareemaan inay bartilmaameed yihiin. Marka waxaan aaminsanahay in dhegeysiyadaasi ay ahaayeen nasiib darro.
Bal nooga waran safarkaagii siyaasadeed, maadaama aad tahay qofkii ugu horreeyay ee muslim ah ka mid noqda Kongareeska Maraykanka.
Okay. Well, when I was running for Congress in 2006, nobody of the Muslim faith had ever been a member of Congress before.
Markii aan tartamayay Kongareeska sanadkii 2006, ma jirin qof Muslima oo hore loogu doortay Kongareeska. Umana ordin anigu inaan noqdo qofkii ugu horreeyay. Waxaan u orday inaan bulshada u adeego. Way ku soo beegantay kaliya inaan noqdo qofkii ugu horreeyay ee Muslima. laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in tartanku ahaa mid aad u adag sababtoo ah qofka jagada ka degayay waxa uu kursiga ku fadhiyey 28 sano. Markii uu howlgabka noqday, dad badan ayaa tartanka ka qayb galay. Marka dadka soomaalida ah la'aantood uma malaynayo inaan guulaysan lahaa. Dadka soomaalida ahi laf dhabar ayay u ahaayeen doorashadayda.
Maxay ahaayeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee aad ku guulaysatay adiga oo ah mudane muslima?
I wouldn't say my major achievements as a Muslim congressman, just my achievements as a congressman, you know. I'm very proud of the work that
I did. Madhan waxyaabihii aan ku guuleystay aniga oo ah mudane muslima. Waxaan dhihi lahaa waxyaabihii ii qabsomay aniga oo ah mudane kongressa. Aad baan ugu faraxsanahay sharciyadii aan ansixiyay ee ku saabsanaa amaahda bangiyada. Waxaan ansixiyay sharci ka joojinaya bangiyada inay dulsaar xad-dhaafi saaraan dadka iyagu haysta kaararkooda. Waxaan ansixiyay sharci odhanaya haddii aad kiro ugu jirtid guri bangi leeyahay, waxaad gurigaasi ku sii noolaan kartaa ilaa iyo 3 bilood kadib marka bangigu dib uu ula wareegayo. Waxaa jira dad kale ugu jira guryaha oo aan ogeyn in milkiilaha guriga ay ku jiraan uu ku wareejiyey milkidiisii bangiga. In aan dadka lala socosin arrintaasi ayaa sharcigu joojiyey. Waxaa kaloo aan ka shaqeeyey arrimaha quuseeya soomaalida. Soomaaliya ayaan tegey. Waxaan dabada ka riixayaa sharci ogolaanaya in la fududeeyo xayiraadaha saaran xawilaadaha. Waxaan tegey xerada qaxootiga ee Dhadhaab oo ah xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida iyo xaafadda Islii oo ay Soomaali badani degan yihiin oo aan soo dhegaystay. Marka aad ayaan ugu mashquulsanaa arrimo la xiriira xuquuqda madaniga, shaqooyinka, dhaqaalaha iyo bii'ada. Waxaan Soomaalida Maraykanka kala shaqeeyey wasaqda lagu daadinayo badda Cas iyo badda India iyo arrimaha ku saabsan kaluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya.
Aan ku siiyo hadalka ugu dambeeya, maxaad ku oran lahayd bulshada Soomaalida ee Maraykanka?
I can say without a doubt that the Somali community in the United States has been contributors to our society.
Waxaan dhihi lahaa shaki la'aan bulshada Soomaalida ee Maraykanka joogta wax weyn ayay ku biiriyeen mujtamaceena. Doorashooyinka ayay ka qayb galeen sida saaxiibkay Xuseen Samatar oo xubinka ah guddiga iskuullada, meherado ganacsi ayay furteen. Waxay arday wanaagsan ka yihiin iskuulladeena sare iyo jaamacadaha. Soomaalidu waxay ahaayeen muwaadiniin firfircoon. Waxay ila tahay sida lagu sii hagaaji karo xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka waa inaad ahaataa muwaadin firfircoon oo aad la xiriirtid mudanahaaga Kongareeska, dowladda hoose, aadna kala hadashi sidii xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka uu labada dhinac ugu faa'iideyn karo si mustaqbalka haddii eebbe idmo Soomaaliya aysan u ahaanin waddan hela deeq cunto balse noqdo waddan lala sameeyo iskaashi ganacsi, waddan aanay ka imaanin halis amni balse iskaashi amni wada leenahay. Caadiyan 95% dadyooga dalkooda uga carara dagaal kuma laabtaan dalkooda, laakiin Soomaalida Maraykanka iyaga oo Maraykana ayay haddana u damqanayaan Soomaaliya.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay ahaayeen Cabdilaahi Nuur Maxamed Colombo iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayey waraysigii uu Haaruun Macruuf la yeeshay mudanaha Keith Allison ee laga soo doorto gobolka Minnesota ee xubin ka ah aqalka Kongareeska ee Maraykanka. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in waraysigaasi oo dhammaystiran aad ka dhageysan kartaan boggeena internetka ee somali voa.com.